dakika mbili nafika hapo usichoke no usichoke ndani ya siku kambili na kupeleka shopping mo usitonde ndani ya wiki kambili kuna hela naipata so itoke ndani ya miezi miwili nitakupeleka upone home usikonde yeah usikonde nilikuwa busy tu na kazi nilisinzia mapema juzi afu pia simu ikuwa na charge nikamkia ofisini kazi ni nyingi mimi ndo nikawa in charge afu weekend nitakuwa shutdown maana wazazi wananihitaji
uongo eba na uongi uongo 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 eba na uongi uongo uongo uongo
Najali sana hisia zako so sometimes what I have to lie nikisema kile ambacho we unahitaji kusikia unaweza die ubaya kila ambavyo mimi nitajibu we lazima cry si unajua nakupenda lie haya makosa I don't know why plus nikikupa kweli mtupu kesho tutondoka mpupu tantia aibu nibaki mtupu nitasimangwa kila group UFA imeanza by the way leo usiku nitakuwa busy afu kesho kutwa naenda marathon nitakumisi ile kichizi
Eba na uongi uongo Eba na uongi uongo uongo
Napenda ngenga spending 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 be wanapenda ngenga spending spending spending